to advertise, email podcast@thisismechi.com.
Release yourself from order and logic and enter a new place. It's not work. It's not home. Here, no maps have been drawn. No books have been written. Nothing is certain. Everything is possible. Welcome to podcast and chill with Maggi.
I'm assuming this doesn't end well.
Yes, ladies and gentlemen, the sound of the clap you just heard is from Jason, the man with many positions, but no titles. A man who came to South Africa with a dream, hopes, and aspirations. He's now a tour guide, manager, driver, producer, father of kids that are white, and many other things on his CV. But we'll get to that in a moment. Ladies and gentlemen, I'm just letting you enjoy the amount of English you will just hear for this part of the episode. After this, Uma's born. I'm a subtitle, Akala Manji. Woman, I'm Shanji, I'm Katkwen. Buffet. Splomine out here. Ungenilem Katkwen at Tazin, out in your calling, your plumber, a machita, young taller. So, yeah. Amaro, want to humbling up a noy. Yeah, but. Kangim introduce outing introduce abanyama out yang thon outing kale ngompedi wethu la koko progu la se paintball looking like a member of Trumpies on ARVs. Ladies and gentlemen, please put your digital hands together for the one and only Tsitsi Chumeric the Barbarian.
Does that mean I think that guy has on ARVs when I do this? Because he's the one I thought about when you said that.
You don't have energy.
Yeah. All we're saying is just don't die now. You'll have too much space in your casket.
When the pallbearers carry him, all you is...
We're not going to carry you.
Wow.
We're going to use heelys on your funeral.
And then, ladies and gentlemen, in the center is a lady who has been relentless with the meals since the end of Ramadan. Ladies and gentlemen, three times a day, waja, ujadijo, umunati. Ladies and gentlemen, the one and only, the fully fed, Farida Ferrofai. And in the back, the most loved man from Barberton. With a population of 3,642. Please. 43.
Yeah. They gave birth on the weekend.
All right.
Congratulations, Nomsa and Vusi.
Nomsa and Vusi, Sianbongela. And you know who signed the birth certificate? Jason. All right. Tabi Shomshomo.
Oh my God, Jason.
Aish. And in the back, ladies and gentlemen, a man who's not going to understand a word of this episode. Please put your hands together and feel sorry for Shanri Abraham. Yay. Yay.
So there's not going to be laughter today.
All you're going to is,
Buffett, sine insizwa namhlanje. Insizwa ephuma eKZN.
Khuluma
mfethu. Wangena emgaqweni wathi azini. Athi ngiyobona amajitha.
Yeah.
No stranger to iphandla. Yes, he's won many over the years.
Seven.
Inyama yentlogo. Inyama eyayithandayo.
Yes.
Bagithi. Ngithi lo mjita makabheka ishaka akafunda ama subtitle.
Ehhe.
Yes.
Khuluma nsizwa.
Ngicela nishane izandla. Si amukele umfethu. Washa. The one and only.
Shayani izandla.
Siyada.
And ladies and gentlemen, cheese girls. I'm angry at the cheese boys because at Artistry Sundays, the cheese boy just kissed me for no reason.
Wow.
So the cheese boy.
Yeah? I'm a cheese. I'm gay.
Which is gay. Bakshang, a kiss go.
I'm Shayla. I'm sing kwati lewa future. Mara manje itinkulume na ma cheese girls. Stressed. Like packaging ya kiddies meal ya ko Petros chicken. Eat lang ka toy condom. For the children. It's the man that steers the ship. Rebecca Hairstyle having pop-ups Mudikwane. Yeah. Yes.
Oh, like he is meal.
Tata ribs.
He looks like that place. You know the like the piece of paper they give to put your chicken on. It's that one.
The parchment paper. Yeah.
There used to be a sweet that looked like you. I forgot what it was called, but it was very true. It was white inside.
Oh.
Yeah, it was wrapped like
nougat.
Bulbrig.
Yeah.
Nougat, yes.
My mic
egg nugget.
Ogi nigga.
My mic is like all fun.
I'm a mic.
I'm a mic.
And
then?
It's all fuck.
For in. It's on my mic.
No. No, not in mic. So Kulumela inside.
Oh, now. That's how I fucked them.
Now I get a good main switch.
No, this is born a lay man.
You a lay man.
This is born a lay man. That's how I
fucked them. You didn't get a mic one.
That's how
I
think.
I see things.
I'm going to talk on a lay.
Yeah.
Yeah. Ungakhulumela
la kanje vele ayigoli.
Senza kanje la gole.
Ayigoli.
Sebenza kanje.
Sebenza kanje. Sebenza kanje.
Maze nibone enye mic enye nisayinaka.
Ah
eh. Ncane le mic angithi. Le besifake la incane and ifihlekile. Last fihle egoli.
Manje into izonisa phambili le nto le.
Neve.
Izonisa phambili manje niyafuna ukukhula.
Yebo. Yebo, yebo.
Sesiphambili.
And ukuthi sikhule. Angithi le mic le ngaphakathi incane. Le nkulu.
I big brother.
Sesiye phezulu. Ngikho upgrade kaZulu.
Oh, yona le incane le.
No.
Le nkulu le.
Ngisho ukuthi phela seniyivezile manje.
Yeah.
Hayi sengiyezwa ke manje.
Ufuna kuna into.
Ufuna ukuyibuza.
Unyanga kuyibuza.
Uyangibuza manje.
Yeah, when you buzz me,
when you buzz out, me nang, when you buzz in,
me nang, when you buzz out, you laugh.
Yeah,
cause grab buzz one.
So I buzz out, man. Me
nang buzz, ni na gutu ba no buzz ba ni kala. Gutu umbuzo.
Okay, ni buzz serious, no man ni buzz.
Nangi a buzz for real.
Yeah, buzz.
Me nang mingis buzz.
Ang na question ni me nang.
As kala ba no buzz,
okay. When ubuza
nango okula kakhulu
yeah uyambona
njalo buza serious so ungwenako ungazi umpendulo
bathi ngokuphendula ngombuzo wakho ngoba uqala wakubuza yena bekakubuza wena wambuza
wena before ubuza oduke wayibuza nje ukuthi lo mbuzo uba uzophendula noma vele ubuze nje ungayibuzanga
Enhle kubuza ngimazi.
Awazi ubuza mina phepha.
Ubrikile kebeng.
Yazi
ngoba ngiyakuzwa uyabuza but angikuzwa ukuthi ubuzana.
Cha kodwa nawe waye ungibuza ungangibuzanga ukuthi nginayo yini impendulo.
Mara kuwe ucele ngimbuzo.
Eh fanele aqala ngibuze before angibuze.
Yeah.
Awazi ungibuza ungangibuzanga.
Ah
mara wena ubuza mina ukuthi mina ngibuza wena yini mara ngibuzanga ne.
Ubuza uthemba ukuthi
uphendula. Ah amaZulu amoje ube kumu. Adlo tsarisa.
Wawa ngizwa ngiphendula bani.
And into engibuzayo
la. Umbuzo njalo lo.
Okay, ithi ngibuze ke ufuna ukuphendula abantu ngombuzo lo ucabanga ukuthi mina ngibuzile.
Yeah.
Usuyabuza manje.
Ha, uyacabanga. Ngiyabuza manje. Besibuzana manje sisiyacabanga.
Eh, uyabuza noma uyasho?
Ngiyabuza.
Uyasho kodwa.
Ngisho ke ngiya kubulela sibuzo.
Oh, uyasho nje manje.
Ngisho ke.
Ya manje uyasho kodwa.
No, manje ngiyabuza.
Sengisho ukuthi uyasho phela ukuthi uyabuza.
Ngisho
ukuthi uyabuza.
Ngiyabuza. Ngibuza wena ukuthi wena usho ukuthini mawubuza mina.
Angisho mina.
Awusho.
Mina ngiyabuza mina.
Awushi next. Awusho.
Wena usuyabuza manje.
Angisabuza.
Awazi lo ngibuza umbuzo omusha ungakaphendule womdala.
Mm.
Wena usungibuza uloko ubuzile wena.
Manje siyasho.
Wena umuntu obuzayo kusho.
Manje uyasho manje.
Uma buza
Eh? Ngiyabuza. Angisukuma
buza. Ubuza kangaki? Wena azalo ufumbethe imibuzo.
Khona nompendulo yini? Ake khona nompendulo.
Sekubuza wena ke.
Ah, ngiyabona manje.
Futhi la sobuza ke.
Hayi,
sophendulo ba masizobuza sonke.
Okay. Asisolve kahle lento le. Shandre.
sicela ubuze ke wena.
Woza Shandu.
Yeah, hey, in life. Yeah.
Buza.
Buza.
Hi, my name is Shandu.
Yo,
Buza, you're calling me.
Akabuza uyasho.
Mina andibuza. Buza yini?
Shandu lost. Buza buza direction.
Buza left.
Yo.
Ayi kubhlungu.
So iphendulile ke.
Angifisi uba uShandu.
UShandu. Cabanga ufika ezulwini ungakhuluma isiZulu.
Hey. Oh.
Ha kodwa ngiyabonga indlela ningimukele ngayo.
Yeah.
Ningimukele kahle ngothando. Le usisi kakhulu. Umuntu onothando. Yeah, uyambona nje umbona ngelove bite.
Ah. Hey mosquito.
Cha ukuthi unothando.
Cha siyanda
manje
uthando.
Asibeke kahle. Akusinda bite, akusinda bite.
Cha into ukuthi unothando
phela. Sikhumba sami lesi.
What's a neck in Zulu?
Unesikhumba umuhle kanje.
Usikhumba ukunikeza ilove bite.
Eh when you spread ama rumors.
Manje
wena so spread ama rumors manje.
Ulunywe usikhumba.
And that is the hardest. The hardest working neck in the world.
Sikhumba singena up manje la.
Uwo faka usikhumba. Bathe unelove bite wathi hayi usikhumba.
Angisho ngoku
usikhumba. Ushift blame.
Angishifta ngeblame. Kanti kwenza kanjani
namhlanje? Ngoba mina ngizomlwela.
Anginandaba nomngani wakho mina. Anginandaba. Ngibize la.
Ngoba sokulumile uqedile usana ndaba manje.
Ukhuluma
ngani? Ngizwa ngazi ukuthi wenzeni kodwa lolu laka luthi uyenzile. Awukwazi phela uba nolawo
ngakho. Yes.
Ngiyangiaccuse.
Sikhumba utsenje
kana. Eh! Hey! Sikhumba naka waka wena ne? Yeah, thanks.
Akakuzwana umZulu naye.
Uta ngizwa hey, uta ngizwa.
Okay.
Ukuzwile maka kulumo.
Okay, masicale so.
Unjani uthi ma?
Hi bafethu ngiyaphila nina njani?
Ah, it's right.
Yeah, siyabonga.
Ama snacks.
Hayi ama chips lawa ngiwabeke nje la ukuthi iblo lami libobokile.
Oh.
Ngivimbela. Ngiyabonga kakhulu aba basimba. Ukuthi bangisize nje ukuvala la. Yeah, kuningi ongakwenza ngamasimba. Abantu bavele bejahu kwadla kanti ungasebenzise into eningi. Yabo manje ngivalela ngoba ngincane ukubhala u4. Yebo manje ngathanda mabhala u4. Kodwa manje ngikhathele ngivala ngamasimba. So angiwadli amasimba, hayi ukuthi angiwathandi. Ngoba iblue lami leli saphobokile. Sengiyavala ngamasimba.
Hayi ke.
Ayangisiza ke lamasimba. Kodwa wena ngiyafuna ukwadla. Kodwa ngicabanga isimo phela salanga.
Siyabona
ucabanga ngithi nolo uLebo Mathosa. Angithi wayedansa lo wayeqoka izinto ezincane.
Amasigcebe.
Hayi ngoba ayithanda ukugqoka izinto ezimfishane. Angithi uyasho ukuthi wayenamahloni eshayi. So wenze ukuthi abantu bangambuka emehlweni. Babuke la. Hayi ukuthi ngoba nje wayethanda ugqoka into eyimfishane ushaye. Akafuna abantu bambuke kanje, ufuna behlele la babuke ngezantsi. Ukucabanga njalo. Yabo kuhlanipha nami ngibeke la masimba la. Kuthi ngakhulisa ugogo. Manje ukukhula vele ucabanga izinto. Neyinkinga nje ziyakukhulisa mawusemncane. So leyo nto. Kodwa nisho mase nifuna ama chips. Ngizobhala u4.
Ah ungawasusi ngoba wasusa lapho kuzosimbakala.
Chabizo.
Oh okay amasimba konje.
Oh.
Hey pass.
Hey siyabonga ukuthi uyasiconsider ngoba uya kutisha izinto zakho.
Akazwanga
lutho. Nathi azwanga. Margo right.
I think we are solo.
Sen mfethu angitshele mfethu khona abantu ababhekile le show yethu namhlanje babizwa ama cheese girls nama cheese boys nama cheese babies. Khona ababuki namhlanje babukelele bathi ha man lo mjita lo oshaye ikartel fresh ephansi kwebini. Ubani? Mangasichazela ukuthi uSiyanda ubani wenzani ngomsebenzi.
Awu. Oh Siyanda imina.
Oh, because of the way that.
Ay, angazi ngifuna nibongo zami. Nay, mina ngikhiye manje lana. Siyando wenzani oyehla kuphi? Kwenzakalani? Kodwa iminingi imisebenzi engiyenzayo, ngizonikhombisa nje omncane. Ngikhande ilokuzo Mr. Bean wami. Nimsuse nje phansi. Woza.
Sondela Mr. Bean.
Umkhandile.
Umulikepisa.
Mr. Bean ngeZulu.
Umnumzane.
Umpontshisi.
Ma kodwa ngeZulu esiqinile umnumzane uPompom. Yabo uPontshisi lo. Yambonga.
Hey.
Ngizakhele mina.
Hey. Hey.
Ningangihleki ngisazama nami bengiqala nje. Ukwakho uMr. Bean. Waphuma lokho. Kube lula ngoba asikho vesting usakhulumi. So, into yokukhuluma ngiyifaka. Uyena lo yabona. Useqalile. Ngiyakwazi. Use uMr. Bean. Awenze uMr. Bean la. Yabo. Noma engenzani nimbeze lo uMr. Bean. Yabo.
I-AI le.
UMr. Bean.
Cela ukuthi ubingelele lapha.
Uyabona ke bese ngimenzile uthi abingelele. Uvalelisa ke manje.
Hawu.
Uyayikhethela ukuthi ufuna kube ukuvalelisa lokho noma ubingelele. Okay, hamba manje Mr. Bean.
Siyabonga.
Mr. Bean.
So eminye imisebenzi yami ke le.
Umenze nobani?
Ngimenze nje ngedwa. Ngesandla esisodwa cabanga.
Yo, 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 yo. Kusho ukuthi mang.
Yeah. Lo manje ngo left, bengifuna ubonthi imupho right.
Okay.
So manje ngaphuma kahle ni understand, bengimenza ngo left.
And then i voice usazoyifaka or
no akayidingi. Uzosuka kukhuluma. Yeah.
And then unokuyenza ama gigs wakho amanye like maybe when awukhona ukufika unokumsenda ku dozen. Shall you warm up and then mina ngizovela.
No samusha.
Okay.
Samusha.
Ukhuluma naye wena.
Ngiyakhuluma mina yena uyenza.
Uyalalela.
Oh,
Mr. Bean.
Oh, so may uma umsenda umsendela abantu.
Manje amatsa yini ngamasende manje?
Man.
Uyamsenda manje.
Hayibo.
If
Mr. Bean makamsend usuka msendela abantu
makamsend
oh
ngidini
yeah ungivenyini yeah mamthumela usuka umthumelela ba
hawu
hawu bafethu
manje se uyadla manje
ay okay then phela kono ngatingani
ha hawu 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 hawu
oh ngisenze ngavula
Ah, what's up, Magadi Pegs? Get it put in, Matra.
You never know when you need to hang something up.
Capex.
Capex.
What's up, Magapex?
I don't want my chips then.
So, Utanda, I'm a chips as a snake.
Yeah, I got one plate.
Okay.
So, Pegs, Ushalunalo.
And the Ruava. Got the man, no food and a food.
No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no,
no, no, no, no, no, no,
no, Wama.
Kulubuyisa lo pex. Abantu ababuyisa ama pex.
Yeah.
Oh. Remember when they used to start making pexes?
Start making?
What? Pexes.
Making what?
Pexes.
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 Plural.
Pex is already
in. Pex only one in pex. So.
Actually, pexes. No, it's a pig.
It's a pig.
I see pex.
Pex is a plural.
No.
Ah, pelagwe amutelega ban. ngayokhuluma ngepex lami ungitshetha nipex. Mina uma ngithi ipex, ipex.
Angithe
la, man.
Ipex le.
Umuthanda ungaliqamba wena.
Ngobekini uqamba. What's to qamba?
Qamba.
Ya yini uqamba?
Uqamba cishe kufane. Akufani nokuqaqamba. Uqaqamba, uqamba komuntu onamalimi. Hey, hey.
Akakuzwanga.
Ngiyazangizwa.
Thabiso, awuchazele umpedi wenu.
Yeah, ngichazele.
Eish, kona ma chips ala mpula.
Oh,
angazi noma.
Yazi ngithi. Ufarido zongitshela.
Angibonanga.
Angibonanga. Yo, Pexi blind.
Umbethe ngakho ama Pex 2.
Amanye asemotweni.
Uhamba nama Pex.
Ngiyakwazi uzothola ama chips amanga.
Iqiniso
le. Yeah.
Iqiniso le.
Nalana ngani nje ngibona imoto eyiningi ezabantu bani mashabela lo.
So uFarida wathi akasijelanga mara ngathi una ma Bolt nama Uber.
Bathu nemali manje uthenga imoto eyiningi akasazi imali uzoyenzani.
Ufarida
ngibone nequid lapha. Angazi uzoyenzani. Abantu abanemali bathenga yonke into. Kona nekwiti lapha emela phana bathi ayisahamba.
Iphelele umoya.
Le emela lapha emumva kweimoto.
Mhm.
Ayithu nemali nje. Uyathenga, uyathenga.
Yeah.
Le akwiti lana ngithi mina asiko nje isidingo. Cha bese ithenga lana ikwiti. Ngoba nje unemali. Maybe akasazoyenzani.
I last born.
Ose ngazothenga nekwiti. Futhi yabona lana nje uyithengele uyipaka. Ikwiti yokupaka then.
Awuyithandi ikwiti or what? Uba ngathi personal into le.
Personal kanjani manje wena usuyalwa.
Angiyilwi nya.
Unekho.
Angiyilwi.
Yakhe leya. Hawu ngiyasho ukuthi angeke umuntu onemali ohlakaniphile enze le nto. Oh ega lo.
Oh. Oh mina ngihlangana phile.
Cha uhlani phile kodwa phela uhlani phile lokuthi usungaze ube namacebo okwenza imali. Uhlani phile nje lokuthi akufike kutheni ungaze ukwazi ukwenza imali. Uhlani pha nje kwakho kokuthi ukwazi ukuphila. Ukwazi ukwela umgaqo. Ngoba phela wakafi uhlani phile.
Yo you know ne. I can't understand.
like,
bro, I've been cruise controlling this whole time, bro. You.
Mozo, ubethe uthi I can, bezothi uyakwazi.
Yeah.
Uthi I can't, uthi uyakwazi. Ngizwile lo.
Ngifuna ukwazi.
We don't understand.
So meta I can't.
Mina ngikhule la igoli. Ngikhule la igoli. Ngikhule ngigibela ama taxi.
But akekho able.
No,
u-able is just umpedi.
Ngithi na uthi I can't uthi akekho able. U-disable.
Mina ngi-disable.
Angina
ngi-disable.
Angithi phela ukho able.
Mina ngi-disable. Mina ngi-disable.
Mina ngafunda phela lokho ngafunda lokho.
First uthi akahlaniphanga.
Hayi singiza ngisazi
kodwa ngi-disable.
Uthi angimethi can usho uthi able. Meta I can't.
Ah, mama bro.
Angi-disable.
Ni special needs.
Ngiyabona.
Eish.
Sina ke wa performa ngesiNgisi.
Ngakhe. Ngangazi ukuthi ngizo performa isiNgisi. Babe yangitshelanga ngafika ngafcabela u.
Bak introduce abathini.
Bangibiza phela ngibe nayo uzosebenza igama lami. Ngathi ngiyaya kanti basasha ukuthi ngikhona. Ngangena mina. Ayithi basho phela bekhuluma isiNgisi. Bathi hayi besakusho ukuthi ukhona. Ngase ngabuye le ndaweni yami. Kodwa ngababona la belungu ngisafika la ngifike late. Yabo indawo eyihole ivuleke umnyango. Uhamba kube udonga kuvuleke umnyango. Yeah, but some of them feel that it's young. When I'm a kind of bedroom, when I'm a kind of bedroom, when I'm a kind of bedroom. Like, I'm a listen to you fast.
Fast.
Things will see, sure.
What in?
I'll be a couple of bedroom.
No,
we shan't do all half.
Again, I'm doing. We shan't do long, long, long. Uzenzele wenzo ba umpho
umkhandile wena
eh bengekho
uba wakhe umlungu
yaye lo mlungu yabona ukuthi ukhandwe inyanga yamsusa phansi yabona lo mlungu mase broke ukukhuluma isiZulu hayi kubi inyanga tshekile somnyama ebusweni bengekho.
Mama, introduce the staging, but ladies and gentlemen, give it up for Sianda Mapper Muller. We figure what tea in the staging.
Kafi apela, ikoni ichoking na.
Esingis.
Mkinga vasea, avelun, vasea akal.
So vasea wen.
Vasea ang safi.
So wenu, wintu e tlingsa.
Nabuga minute, labelun abaz. Labona babonuti, vele bazo slega man. Vasea ang safi. Kodwa mina ngaplayma ulong ufly
ufly motion
uyena wanginikazalela lokho kwafanele kuye yena yena wathi akuye mina waya kwenye
wathi
eh ngifika lapha nabelungu bangibuka basebeyahleka ngabayeka ke mina ngathi kanje kozang nika zo 5 minutes Nabo bahle. Bayawazi ama sign.
Ah, live.
Bayeka ke sefanele. Ayi. Ngavela ngiqala phansi ngangena.
Futhi.
Ngithi bahle manje. Ba bezahle kakhulu lokho. Ngathi ngithi bangibuka ngase ngashenya ijoke. Ngaboni iIndia. Ngathi oh ngathi angazi noma izonihlekisa yini ngathi mina when Indians say you are hot don't take it as a compliment or when they say you are sweet don't take it as a compliment they like hot stuff so they trying to tell you that you are not their type. Injani. Uyindiya yini? Why ungahleki?
Eish.
So uyindiya unekwiti. It is able. Yabuza. Impilo yakho injani?
Oh my gosh.
Liphi pex lam futhi.
Ukunihile.
Yo.
Hey.
Ya no. So yona le choke nginayo. Ngifuna namanye.
No oyile uthe unayone singi.
Eh amanye ngizama ukwashintsha ake ngwasuse ezulwini.
Ngayishintsha manje.
Amanye washintsha.
Ngicela wenze ngesixhosa or wenze ngespeed.
Ngifuna ukwasusa ngwakhipha ezulwini ngwase singisini. Awashintsha amanye. So amanye bengifuna ningisize ngawo sashintsha.
Oh. Ah sikhona, sikhona. Wena sitshele ngeZulu and then sizowa.
Singakuzwa njalo siwasho ngesingisi.
Ah mina hayi, hayi.
Mara usizo ngosinaso.
Ngiyeke ngiwathathe.
Oh uzothatha ngalokho. Ukuthi vele ngeke ze ngimuzwe.
Eh. Cabanga sing se stage. Hey God. If you caught.
Kodwa ngizobona
abantu. Hey
yeah, no.
If you can you're able.
It only works in Zulu and in that cadence.
Ngizobona indlela abantu abahleka ngathi bahleka ijoke yami.
Yeah.
Ubona kanjani?
Phela sengibahlekisile abantu ngama jokes ami.
So isihleko sakho uyas identify
ukuthi yazi. Bahleke yami.
Uhlekisa isikhathi singakanani? Mathu bahlekisile abantu uqala nini ukubahlekisa?
Ukuthi ngiqale nini?
Eh.
Esh. Ngobuzones.
Ness.
From the womb.
Like uthi bahleka yini? Maba ngahlekanga kushuthi angiqalanga lapha. Sampe because ngizothi ngithi singaqala ngo 2009 esikoleni. Wo. Kwenziwe so you think you are funny yakhona.
Esikolweni.
Eloku emangosuthu eMUT. So mina imina
ngedwa ngene. Isikolo was
ngawina ngoba mina ngedwa ngene lile, he? Esikola kanjani manje?
One. So you think you party by school.
Cha wangayona one minute show abanye abafikanga. Kodwa ngawina. Vele ngangizowina isho babe khona phela. Banginikeza ama rule. So ngabona ukuthi yakhokha lento.
Ubone ngerula.
Nokunye phela kwakukhona nomsisi. Nezinto nje lezi ama stationery.
Oh, so win a stationery pack as for winning e so you think you funny as a mangosuit.
Yes, mangosuit.
To measure you.
You funny.
To measure your what?
Your growth.
Your growth.
Oh no,
where?
Guys.
Growth
no.
Where?
I've outgrown that match ring. Bani?
You've outgrown the ruler.
So when you're 31 centimeters. Yeah,
so you cannot measure me with a ruler. Yeah.
Mina singa ngiyasaba ukubuza manje.
Ave ngicela ukuyochama, isikhathi sami sokuchama.
Ayi, sichama masiyenze i ad break like.
Awungeke bafethe.
Yes.
Kanti phela lento yenu ngabe injani? Akuthanywa.
Hey, let's speak English quick.
Yo. Oh, yes. How are you, bro? Are you good? I'm okay, man. Welcome, guys. Yo.
So what Siando was saying, bro, is he entered a competition at school by himself and he won it. And he won a stationery pack. But he was always going to win it regardless if the people were going to dala or not.
No.
Is that
what he said the entire time? No. I can believe it. He does speak slow.
Yeah.
Ish.
Uthame fast.
Athe ngahleli kanje.
Uthame ugezi izandla. Ey,
no ngeke ngize ngisebenzise manje.
Ini.
Izandla.
But angikazi uyisebenzisa. Ayikho into engizoyithatha.
Ugeza lesikhathi uyisebenzisa.
Ugeza masenzini. Akuphuthume bengifuna ubuya. Odade ngahleli kanje.
Mhm.
Bengihlele kanjani yazi ngiyasiza uthi.
Sekurong.
Ikurong manje. Kade ngahle.
Yeah.
Ngahle.
Utsitsi bekahlela eso. Ecaleni before kubuza.
Bengihlela kanjani mina?
Maybe zama so. Yeah.
Yeah.
Mhm. Hayi bengahle kanjani.
Ah.
So maybe oh. Yeah.
Amasimba yawo.
Ngayo khuluma kabi phela mafana.
Hey.
Hey bengahlela nje kodwa siqhubeke. Hayi sengi right manje ama bengizizwa ukuthi angikho right. Ngibane ngiphuma bangiyezo phela kuyahlekwa ngikwazi nje nokuhleka kahle. Ngikade umzila la.
Uya kuhleke wena.
Ya maze ngichamile. Angihleki before.
Yayi.
Uhleka nini ngelanga like? Cause bathi
kanga
kanani.
Oh khona la khona ukuthi phela kwakade kushoniwe.
Uyahleka.
Ya, nami. But ngahleka ngaze ngakhala.
Yeah, nami.
So, ngagcina ngikhalile.
Ubani oshonile last ukuthi uhleke?
Angikwazi phela ukukhala ngahleka.
Uqala ukuhleka then uyakhala.
Ngihleka ngize ngikhala.
Process yakho.
Ngincena lokho ngabe ngiyahleka.
Okay.
Kushone bani okuyenze ukuthi ukhale manje?
No, akashonanga phela lokho ukuthi mhlambe wayefile. Iloko ukuthi uyabona umuntu makuthiwa washo naphi.
Oh.
Eh, phela umuntu uma ngambona usuke shonile. Ngoba awazi ushonile.
Ushonele ushonele.
Eh, angithi uyezwa umuntu uyabuza ukuthi washo naphi bani. Emele. Shuthi washona kodwa
umuko le munye
washona.
Ushona phi bithi
uthi waka. Angithi uzwe nakukhumbula ekhaya.
Not ushonile. Ngishonile le
manje.
Ayi.
Bela ngithi bele umeseni. Noma ese feel like awumboni. So mawungambona umuntu kuthatha ngathi ushonile. Ukuthi awazi washonaphi.
Right.
Ngithi ukuze nakukhumbule ekhaya kuthi akazi ukuthi washonaphi.
Marushoni.
Bashona abantu phela kukhumbule ekhaya.
Kukhumule ekhaya
bonke abantu bashonile.
Yeah.
So if I don't see you, I think you are dead. In my mind, you don't exist, Ushoni.
So where
that's
did
why
you
when
die?
They find you, but Ushona.
Ushona. Washona.
Washona.
So it's Washona, God. So among us, I'm born in college. No, but I was. Washona. No, but Washona.
Are you fine, Titsy?
He's buffering.
My man, my brain has never worked this hard in his life. Half is translating, half is trying to understand. It's the same thing.
And the other I understand that very well. I want to mention it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to understand it. Post-mortem. I don't understand. I'm not going to be able to do it. I'm not going to
Farida, I understand
everything.
Farida, umZulu. Farida,
aki mZulu, chum.
Umkhosi.
Yes.
Ama neighbor.
So ya pamela.
No, ki mama kaki mKhosi. My dad ki mTswana. So ki bosTswana.
So mBosTswana.
But ki understand that is really.
I'll confuse you. MTswana. Ukule.
Ah.
Umaka umTswana, umBaba kaki mKhosi.
Mama umKhosi. Baba mntwana.
Babe khuluma nawe kanye kanye.
Isingisi.
Ukhuluma isingisi.
Yeah.
Ayi isingisi. I relationship yakho ukhuluma isingisi.
Yeah, sikhuluma isingisi.
Yeah.
Wena ku relationship ukhuluma?
Ukhulumani.
Hayi, oda si right.
Isingisi.
Yeah. Ingathi i relationship ngempela. IsiZulu ngathi hayi.
IsiZulu.
Ayi relationship ezula into ayikho kahle. Ngizazama ukufundisa ngesi khona ngizongena kahle relationship.
Why ngekho right relationship ezulu?
Ayi ngicabanga usuloku ureporta ngeZulu ukuthi sesidlula kuphi manje. Sesifikile ke manje. Ngathi ulanda umuntu ngehlahla. Hayi nanku ke sengihleli nabo umpho manje.
Why kushone mina? Oh. Molanda umuntu ngosikhathi kilobona umuntu makafile
magical spirit
bar sithi usho
le mabenza le yonto le
Nathan is talking about sex.
Whoa.
Aw.
Sikhuluma ngokushona ubonyelwe.
Aw. Urile singifikile so kina
no ke
kufithile.
Did you think that's how Zulu
yes,
that's what I thought you were saying.
So do you think that's how Zulu
I'm not singifikile. Ngiyabonga. Ngiyakuthanda sisi.
Sengibani ubaba wakho?
Aena. Aena.
Uwe.
Wena.
Wena wetwa. Ethi wena.
So sakhuluma nje ama relationship.
Hey,
uzona umuntu ohlekisana naye?
Yeah, inkinga ukuthi phela yena akahlekisi.
So who sevenza we one?
Yeah.
Uyodwa.
Kodwa ngiyazama ngiyakhathala ukuzama ukuyihlekisa. Because manje fanele ngimhlekise impinde umasethen uyahlekisa ngihlekisa. Ngizathi ngiyahleka. Ngoba ufike na ngiyazama ngivele mhlawumbe ngibhekele yama ngala.
Jo.
Ngibhele ngithi ngivusa la ngithi. Ngithi. Yabona, sizobuka la yena. was a blessing it. Hey, about 10 years. No, I'm coming. Go back, Angie. Listen, go back, Angie. In years, it's a lot. Needs.
Oh my gosh.
Lapo pants and tail. Some was in me. At Abanga, I'm near Mgag and the land. Managing
how many Mgag? Emingaki.
Pele 5 years.
5 years. Bienza so.
Don't answer then.
Manje maga we honest men.
Wazo tena ngiyahle.
So you honest yeah, ikuthi uyathe.
Namvela ngisathanda ukuphila manga manje. Sengifuna zwele siya ngizomtshela yonke lento uthi angaze ngihleke mina.
Eva. So manhlukana uzodlukana naye kanjani umtshela ukuthi yazi.
Ngamtshela uthi njalo mina ngikhathe long ngithi la. Ngiyayeka manje. Bele ngizomtshela isikhathi ethi uyangihlekisa athi hayi ayingihlekisa. Ngihlekisa ngedwa la. Futhi ngifuna ukwenza ama-audition manje. Umuntu nje angisafuna ukuthi ngishela nje kuphela. Kufanele uma ngishela ungitshela ijoke. Ngishayeshaya ijoke. Uyabo uyahlekisa. Angimthathi umuntu ongahlekisa.
Ufuna yakho, so you think you are fun.
Mariama
relationship. Relationship.
That's true.
Mar uyenza ngani ngoba uthe sofuna ukungena kwi-relationship yesiNgisi manje. So uyenza ukuthi bakhulume bakuhlekise ngesiNgisi.
Hayi ngizoyiqala ngasiZulu. Angithi wena ngizokutshela washintshe la majokes.
Yes. So that means ukuthi wena uzo ngena ngama relationship lobathu ba sizulu kuphela.
Ngizowenza noma yini ngiyishoyo ngoba sikwazi wanonisa inkulumo. Cha ngathi ucula ingoma ze Big Nat mampintsha.
Uzo
no sewumningi.
Are relationship
inokumukwile wena
ngumukwile.
What I wanna know.
Yeah, kodwa mina phela inkinga zama zikho kulu kakhulu. Yabo nje u Black Coffee. Angithi oh ubhuti uNkosinathi.
Yes, ubhuti uNkosinathi.
Ngithi amaphumula.
Sina.
Yeah, basekhaya. So ekhaya asiliphuzi lokho.
I black coffee.
Umhlonipha kakhulu yazi yabo nje ingane za Black Coffee. Abaliphuzi coffee. Ukuhlonipha nje inhloko yebo. Aliphuzi. Mbali uqale manje ukuphuza ikho. Hayi tjaz.
Yo.
Ay, oh.
Qala manje ukuphuza. Ngoba na ubuntu
kosana. No wonder ne energy manje.
Nobuntu kosinathi naye bemsola uthi hayi ngoba asikho isizathu abahlwanela kakhulu. Usoli nje wayeseyikhumbulela ukuphuza ikhofi.
So ufike ekitchen namthola phuza ikhofi.
Uthi wena
cannibalism.
But what if ufake ibisi?
Ah, then I
kuyafana ngoba ulifakaphi. Futhi udayiluta. Yabo? Udayiluta yena phela. Kuthe nomphunyela ngobisi kahle. Akamthande nje. Kuthi kufana nothi uyam makeup.
Yeah.
Uedushukela.
Um makeup elani. Kuthi umedushukela uthi akekho sweet.
Hot.
Hayi, ngono.
Ay, hi, hi, hi.
Yabo.
Yeah,
just summer relationship and
you know what's crazy? We do this for a living. It just dawned on you.
Yeah.
Yeah.
So we bambile lela chip.
So we bambile.
Ah, ngilibonile
ngibambile. Very rewind.
Ilele.
But what if lona libambele linge kakumwa?
Malingena phela ngoba manje usayahamba.
Abangani bayo abaphume.
Futhi ngabe mhlawumbe itsinte la.
Yeah.
Inkinga sengitsinte la ungihlephelela.
Yo.
Hlephelele la.
Letha lokho.
Ufake isiphathe wrong.
Sengitsinte ngalo.
Yo.
Lahla lokho.
Yeah.
Aga kona into washizana.
Buna manzi mara awesiphuza.
Mhm.
Mara wena ucela uphuza manzi before shoot.
Mhm.
Asiyenzi lento la.
So kwamele ubachazele ukuthi why is.
Yeah, bazothi sikunika manzi a half. Phela laba kuma comments ebahlala bathi hey hey hey.
Yes, was it.
And I was back thanda ke. Today sinama viewers wa Mazulu since basicela ukuthi sicela ukubheka umuntu ozokhuluma izulu. Manje bazothi ah the first day let our guest ekhuluma izulu. Nimka manzi a half.
Siyamsabotage
and manzi angaqhelene.
Mhm.
Angaqhwele. Mhm. Kuthi angiqhwali phela. Lele ngikombisa ngiqhwali. Ngoba ninina phela la. Hayi babona manje tanqhwali. Nina uyindaba ningibribe nini? Senifuna ngibachazeni. Akuchazwa la. Nina yini nginamanzi angaphelele ngisuka kude kangaka. Kibeli panoi nizonginika amanzi angaphelele.
Ma undizo uhamba no Mr. Bean.
Hayi uhamba ngemoto yakhe.
Wena uhamba ngepanoi and then Mr. Bean ungena ku imini ikhupha.
Angithi phela u Mr. Bean.
Ah.
Uhamba ngemini. Iclean imini yakhona.
Na ngizoyikhuluma eh.
Wakhuluma man different like uya igez.
I know.
Hayi. Right. Mawinuka kodwa phela mhlawumbe izonuka. Makuthina so wena unukayo.
Unuka inu isinuka.
Mawinuka.
Isinuka no.
Singathi nawe yanuka. Phela unuka yona.
Yeah. Inime if uyanuka kuwena unuka.
Mm, pelu nganuka le nto inukayo.
Yeah.
Ene yanuka le nto lo mara wena uye unuka.
Unuka yona. Mm. Unuka anyanisi, futhi uzonuka anyanisi.
Yebo.
Ngoba vele unuka wona.
Cause uzofika uthi hey kunuka anyanisi la. Mara mawuphuma lapha ya, kanti uwe
unuka anyanisi.
Then uhaga mina. Ngithi kuwe unyuki anyanisi. No,
awazi
ukunukinya anyanyisi unganukanga
anyanyise. Awazi ukuza ukuthi anyanyisi unganukanga unganuku anyanyisi.
Yes.
Hayi angizwe.
Mina ngokuzwile.
Laba
bakuzwanga.
Mina
ngizwile. Mina no, mina
sibambile.
Isizulu sami bese warm up manje silayitile manje
yabo.
Silayitile. Yeah. Sicamukile.
Sicamukile.
Si on. Abatshele kahle ukuthi bakuzwe. Sho ukuthi na. If unuka something. Uwe unukayo lento le.
Yeah.
Angekelo ukuthi abanye abantu bayanuka, maybe uwe unukayo.
Wena unuka.
Iyakunukisela
lento. Angeke ukuthi into yanuka ungayinuka.
Akasho njalo.
Usho njalo.
Uthi lona mawunuka into lento inukayo. Uzonuka yona.
Ngoba vele unuka.
Isinuka ngiri wena uzinuka.
Azinuka.
Unuka sinuka. Usinuka.
Yabonje mawu unuka ikhwapa. Uzonuka ikhwapa.
Wakhombe mina mathi mawunuka ikhwapa.
Cha ngithi umakhwapheni.
Wabani?
Angazi phela. Akaziwa phela uyafihla.
Njengomntu umakhwapheni umuntu efihlwayo. Yeah.
Ena ukuthi abe makwapheni unukela cha.
Yeah.
So unyeke abe umakwapheni anganukanga
Shandri, do you understand what we are saying?
Yeah, a little bit.
Yeah.
Just explain to
this
everyone.
This shows South Africa when we say learn our languages, this is what we mean.
Tell everyone at home what you are understanding right now.
Well, I'm just trying to figure out what is Nuga.
A perfume.
I missed the whole point.
It's a perfume. Okay, then I understand that you put a perfume on and then you go out.
Banna.
You go out smelling nice.
You go out smelling.
I've got a little bit of Zulu, you know.
Man, you always smell a nice one up, man.
Mina.
Do you even have to go out before you smell out? Before you smell nice, Dad.
Oh.
His second sentence, dropped him.
So, go ATM, ma withdraw in Zulu or in English?
Answer withdraw, you can't lam la twila.
I know you're gonna say key. Or Tom.
That's the Zungosian. Uba no grope.
Ugrope
99% or ugrope 100%.
Angumaza ma percent. No, benga wana. Go to nga ufa apelu send. Ngobe benga kholele ama send. So, enfuna ngibale percent.
Yes.
So, I'm going to figure out the money. I'm going to pay for the money.
Hey, bro, I feel disabled.
You can't.
Yeah. You can't.
I feel like I'm dog.
Didn't you have Zulu? Didn't you have like
a. Like I'm dog.
Dog again.
Eshandri.
Loose.
Dog, eh? Porridge.
Dog. Isn't it porridge?
Didn't porridge in
dog.
Dogo. Dogo is porridge.
Yes. I feel like that.
You said raw.
Thin and loose.
What?
Those are two things you are not.
Wow.
Yeah, you are big and screwed.
Locked in.
You have a lock nut. Oh,
better go download that Duolingo.
Yeah, you don't need.
Didn't you guys have like Nguni, South African languages?
Along the coast,
from school.
Didn't you guys do Zulu
school? Is it Xhosa? People were speaking Xhosa there.
Is that the only Nguni language you know?
Yes. So, yeah. And then also, very big thing, like, we were, like, this is just the result of the Group Areas Act. So, like, we were kept separate. Mm. So, growing up, also remember, learning another language takes a specific type of intelligence and patience. Yeah. So, it's, you know, I don't have that.
So, you guys did Afrikaans,
how do you say English,
English, Zulu?
No.
KZN and Nyenzang Afrikaans is a colon, ne?
Yeah.
Ah, science akudala. My friend is also from science.
What?
Science in the primary.
Afrikaans?
Yeah, science akudala. It was in the primary. Kwa zanga yeko, shawo yilento jeng. Sasifunda ma sentence.
Anjan?
Klambe skati. Nga kumbulu kona lomfanwa yeng. Nga mchela ma answer ba yeno. Wa yene ma, lwa yeng tsengela nge break. engawayengangithengelanga ngaleya break. So esesifundi Afrikaans esebuzo babhala isikhathi lapha kuthi esikhasini Afrikaans. Ngangisazi ngaleso sikhathi. Angisa wabuza kumina. Ngathi mina ngoba nesingiswa engasazi ngathi ngathi sempu.
Sempu.
Mhm.
Ushukutini sempu man.
Ngathi akasho ukuthi sempu.
But what time is it when I want to
eat? Angithi angangithengelanga I break. Ngathi akathi sempu asho wathi. Wathi sempu.
Eklasini.
Wathi uthisha wena ucabanga iy'tambo zakho. Siyafunda la ucabanga iy'tambo wena. Duma isitambu nje la ekhanda lakho. Gcwele isitambu la ekhanda
lakho.
Mina ngifundisa isitambu.
Isitambu!
Ngabela amnike isitambu ngoba wayengangithengelanga.
Eish.
Hey, afika mina ngasisho ke isikhathi angisakhumbuli ngathi. Wathi so.
Wapasa.
Ya ngapasa. Position engagcina kuyona number.
Position. Eklasini. Oh, I prefer
number 2.
Number 2. Ngesingafrikaans konje
number 2. Ngasulo nomfundo ngema.
Nomfundo ngema. Konje I number 2 ngesafrikaans yini ngoba u 2.
Yes.
Yeah.
Oh, so we're number 2.
Ngiyabazi phela iN 2 3 4 5 dag.
Dag.
5 dag. Wow,
5 dag.
From 4 to 5. To 6.
4 5 dag.
No, ngisho phone number.
Ina phone number ku iN 2 2 5 dag.
Ngisho yam.
Ni phone number yakhe.
Oh, no, wrong number.
Yeah. Okay.
Oh, no,
so I'm taller much. Send up to yazi laikhaya sinokusiza abantu.
Yo,
sinokusiza abantu laikhaya. Khona abantu banok cause ngiyabona ukukhuluma ngama wrong number. Thina sine number. Inumber yethu ya laikhaya se PNC iyenza ukuthi abantu basithumela ama voice note kule segment ebayibiza susa lento esifubeni sakho. Susa lento esifubeni.
Susa la masimba.
Susa.
Susa la esifubeni. Basendela ama voice note badinga usizo. Then thina siyawalalela, then siyabasiza. So ungasiza ukuthi sibasize.
Sizani
bo. All right, on that note asizwe na ama voice note. Ususa lento esifubeni sethu.
Get it off your chest. Lay it to rest. Get it off your chest. We can help you the best. Get it off your chest.
You don't have to guess. Here on PNC, we're on the quest to help you relieve that stress.
Get it off your chest.
When you see the subtitles. Asizwe le yokuqala.
Hello guys, my name is Lomzi. Now I have a question. Do you guys ever find yourself in a position whereby you are being disrespected because you are comedians? Sometimes people forget that you guys are adults. For example, you may find a child who is 20 years old say to Mpo Pops, "Hey, unalomlomo muhulu," forgetting that he is a father, he is a husband, like he's an adult. Do you guys ever find yourself in such positions whereby you are disrespected because you are comedians and people think they know you, so they become over familiar? They over familiarize themselves.
Over Farida.
Yes.
They over Faridarize themselves. Umzwilu tino vetu. So. Ethi mina ngimpendule ngesingisi cala ukuthi laba abakhaya bangizwe. So my brother, yes, it does happen that we get disrespected by people because we are funny people. Comedians are the only people that someone will come up to you and go,
aren't you that funny guy? Tell me a joke.
Oh, nice.
Nababanye, they don't do that to them. You'll never see a singer being asked to sing in public.
Come on, who's Nova?
Yeah, I was shying a note, lab. You'll never hear, you'll never see someone who works at the Grand or Summit. Hey! Patience, who? Outing Bonnie Bell. They don't, it's only us.
Or someone had packed shelves at ShopRite when they come in your house. Bruh, look at my shelves.
Yeah. Yeah.
Don't you wanna... They only do it to us. So yes, there is that level of disrespect when it comes to funny people. But it's because of that thing that you're talking about. Funny people make you feel like they're familiar. So when you see them, that's why I say the best reaction you can get from someone when they see you is when they just start laughing. Because when they see you immediately, they associate you with laughter. Ngezulu buzo thini?
Yeah, bengizosho nje ukuthi lokho akushoyo. Kuyikho lento lento ayishoyo umpho. Ukuthi empela uzizwa sahloniphekanga ngoba mawuqhamuka nje bavele bayahleka. Yabo. And lento ayigcina ukuthi kungahlonipheki wena nomzali wakho. Ngoba manje baqonda ukuthi uma wakho wazala ihlaya yabo. Wayethen uyazala phela. Yabo uthi uzala into ehlekisayo. Yabo into ehlekwayo nje. Uyabizwa. Kuhlekwe. Uyena wazala leyo nto leyo. Yabo uthi akusahlonipheki. Futhi uma bekubona nje uhamba nje obusho uhambele mall. Mhlawumbe awakakhokhelwa. Awuholeliwe yabo. Awuholile awazi ukuthi uzothatha mhlawumbe nani. Kuqhamuka umuntu. Athi angishale ijoke eyodwa. Uyishaya njani ijoke ungaholile?
Yeah.
Yabo. Bashaya ijoke yodwa. Uyabona nje, ngisho uthi uyamchazela. Ukuthi yazi bethi ngidukile njengamanje. Athi useqalile. Yabo. Uyaqala uyahleka vele. Uthi nempethu angazi, ngifuna ama-text ayethi uyamuzwa lo mthetho. Abize nabanye ethi uyamuzwa. Uthi udukile, wozani, usomahlaya lo. Yabo wena uthi uyaqhubeka uyachaza bahleka.
Yeah.
Awusizakali.
Yeah.
Uma usho inkinga ewese bahleka kakhulu.
Yes.
Yabo.
When you make a boundary, they laugh.
Mina sengaze ngavele ngathi, yabo uma umuntu mefuna ijoke yodwa, ngivele ngiyishaye kodwa ngiyenze, ngimshaye thinde. Yabo, iyinde kakhulu. Yena athi ayishaye ngizolinda. Mina ngivele ngiyishaye ngapheli. Ngifuna angaphinde. Ngisho ethi ujahile, ngimlandele ngayo. Uthe ufuna ijoke yodwa. Nayi ijoke yodwa. Ethi ungena emotweni, ngingena eteksini. Ethi udrive, ethi kakhoke kangizile wena wena. Udrive, emtshele na ufuna ijoke yodwa. Athi hayi mina, athi hayi mina. Ngimshayele ijoke ehle ngehle naye. Ngingene naye kubo, mshayele ijoke yodwa. Ngishaye emsebenzini, ngingene, ngishaye ijoke yodwa. Ngoba angithi bathi laughter is best medicine. Anginqamula uzo default. Ngimtshele ethi ngenzela wena uzo default. Ngiyishaya. Ngenzela abantu bagcina uhambe befuna ijoke yodwa la emamoto. Yiyona into engicasulayo
kakhulu. Like I've gotten two pieces from random strangers. Like and for me, like for the first time, that guy had, I almost slapped him. For real, like I almost gave him the firearm.
Yeah, nafuna umshaye ngejoke.
Ngifuna umshaye ngefirearm. This guy, bro, he just comes and he... I'm like, whoa, bro. You know, boundaries. Then he's like, yeah. And then the back channel goes, yeah, nah, no party, man. Understand? And I'm like, yeah, but not pariaha.
Ungangenzi ipari yakho. Omunye wathi mecela ukushutha nawe ethi wazashutha uyabheda lo yabo. Uyabheda yabona ethi wazashutha. Uma suthi uyashutha uyabona ukuthi uyabuka ifoni yakhe iyabheda.
Android.
Yabona iyabheda uthi yena wena uyabheda.
Ukufanisa nale foni.
Uthi uzashutha ethi uyabheda lo ethi uyabuka kodwa yi. Manje ifoni yakhe ebhedayo. Yabo. Shoot, yabo. Na uthi umuntu uyayibuka futhi la esithombeni uyabheda ngempela. Ngaze ngabheda.
Manje
ngiyase iqiniso ukuthi uyabhetha.
Asho na egcine natha iyabhetha iphone yami. Manje sasazi ba ubhetha ngempela.
Ujwayele
umbhedo lo. Yena noma imini.
Ujwayele umbhedo wonke lento. Asizwe enye i-voice note, maestro.
Hi, PNC. Hi, Farida in the VZ. Hi, TNT, the wholesome father. Hi, Shani.
Hello, baby girl.
Come on, tell you. Hi, Taviso. Hi, Pops. Hi, Pops. The legend. Even the knees. You can tell by the knees that he's a legend. The scene. Hush, days. But I was listening to you guys' show when you had Cute Dube. And it just made me think about how your podcast is such a very important part in the entertainment space, in the comedy space. And I love that how Paul even articulates it. It's a title and says that it's people in need of comedy. Like right now, I am in need of comedy. And from that episode, Mpo said something about there can be like a heartbreak or a pain rather that can just change the trajectory of your life. Mm-hmm. And I think right now I'm going through a similar situation. It's not a heartbreak, but it's a very difficult situation that when I look, it seems like there's no light, but I know in faith, because even on that episode you were talking about faith, I know by faith that it's gonna be okay, and I'm gonna tell the story, and I'm gonna get rich. It's gonna motivate me to be a better person, this thing. So I love you guys. I love your passion about comedy, your passion about just having these conversations and just making the world a better place, man. I love you guys. Please keep doing this. You guys mean so much to us. Thank you. Bye.
That's a nice one.
Raleboga, mistress wako crutch.
Yeah,
I know.
Yeah, lots of kids.
Lunch break.
I am calling.
I am calling.
Yeah, no man being long. I am used to winning. Yabo na ya. I tabanga. Yabo mundo tinga. We are used to mundo tlega. Oh, ukle akshuge. I am used to mundo nengking. Yabo aslege. Upatsega. Yabona umuntu ohleka athi ngagcina inokuhleka kanje siyasidabukisa lonto thina nje ama comedian kuba mnandi bese uyahleka kodwa nje kuba naloko utsheshi I think udinga usizo lo serious yawumathi ngagcina nini kodwa ukuhleka kanje kuyadabukisa lonto ukuthi kanti wena awuhleki nje yabo yini inkinga
impilo yakhe ayihlekisi
athi kodwa ngagcina nini hey ngaze ngahleka abo abantu abenza ama-therapist ayakwazi ukuhlukanisa ahleke umuntu kodwa bethi bona no lo dinga usizo ethi uyehleka yena kuthiwa this is she is crying for help yabo uthi uyahleka kanje
it's
a cry for help bayakwazi ukuhlukanisa bona bethi sisi singakhuluma nawe yabo uthi uyahleka kuthi ungakhuluma ungasho nje konke lokuhleka kukho right akahleka nje umuntu akuhlewa nje kunenkinga onayo kulunga ngikhona ukulalela ngizolalela nje ukhiphe yabo ngoba kuyahlukana ngeke ngisho kodwa nje sokhuluma after la ngiyakwazi ukubona. So lento usisi ngiyamuzwa ngempela mathi asiqhubeke. When we chat nje ayihlekisela ndikhona umuntu omlaphayo. Yabo.
Asiqhubeke.
There's no voice overs.
There's all aphelile. Ama voice. Oh, bese tikunye enye.
No.
Eyokugcina leyo i voice note.
Ngingaphelika.
Wena Zulu sawu sithuyile my bra.
Mina ngidala ngikhuluma kahle
tsi. Nami ngidala ngikukhuluma
mfethu. Ah, soye Zimbabwe manje.
Lo kere ngidala.
Eh, ngidala ngikukhuluma.
Mina
ngidala ngikukhuluma.
Na Zulu is
ngidala.
Ngiyazi
Zulu. Kodwa khona boy ngisho izibongo zesiZulu. kukhona engazi ukuthi ile language njengomiyeza.
Miyeza.
Yeah, umiyeza ngathi le language ayikhulumayo ngathi wakala. Yeah, umiyeza ngathi umuntu ayizama ukuthi ngiyeza.
Miyeza.
Miyeza baba.
Yeah, mina miyeza.
Mina ngiyeza my brother ngiyasikhuluma isiZulu
mfethu.
Dala ngingila eJozi wabona ngikhuluma nabantu wabona. Yeah.
Yeah, that's 2010.
Yo, even I can see through that.
just trying to be true. Yeah, nyakuluma. How many spandlers have you had in your lifetime?
Mina, I.
Millions.
I know, Angaz.
Angaz, who made the
spandlers?
In isiphandla?
No, ubulela kasiphandla sahloko.
Inkinga vana oqala wenza umsebenzi.
Exactly. I've seen now it's always the word and different meanings.
Double entendre.
Spandlas.
No.
You've just figured out
the whole thing.
Figured out. You think you figured out what you figured out at the end of the app.
No. I was just understanding like why every time you ask a question it always goes to because it's double meanings.
Oh,
figure it out.
Double entendre kaZulu king.
Is entendre Z2.
Entendre Z2. Qinisile wena. Qinisile wena.
Sifuna ukubonga laba bayithu basendela ama voice notes sis wami sibonga ukuthi ukhona ukuhleka. Sibonga ukuthi ukhona ukusibukela sikuhlekise noma wagcina kudala ukuhleka. At least ikhona ukuyivusa lo mhle ukuvusa umhleko wakho si
umhleko
sifisa ukuthi ungachubeka wenza umsebenzi omuhle sizwile nje kwi background ukuthi hey kunabantwana abaningi kuleya crash ube uthisha all right uhlekisa abantwana ungakhiphela istress sakho kubantwana manje bayakudampa and then
abobani badampa bani
I mean umuntu wakhe uyamdampa manje
ufuna manje abantwana
bangena ku uyincheja
mobani kwani so ukhiphela le stress ukudampiwa
manje wena always sleeping around at nap time
ene ba wrong yanu
ngoba ipheni iphuma ku mandla omkhulu wena manje uyincheja mandle ngomthele ngomandle ngomntwana
uya project
nap le
nap
ukulala kancane
yeah isikhathi sokulala
I'm going to go to the napkin.
Mabafuna ukukubukela wenza i stand up comedy where can they watch you bangakuthola kuphi in the next coming days months
ngisho isingisi
yes Mm-mm.
Either or it's up to you see as senza kai two batshele ngeZulu then I'm going to do the same link ngesingisi
okay ngisahlela ngizonihlelela kahle ukuthi ngizowenza uphi ngizomemezela Ningayi ngingakasho. Linde mina ngisho. Ngizosho nje kodwa ngiyacabanga la eGoli ngizoyenza eCarnival City. Okay. Yeah, behlale belindile. Ngizosho ngikhona ku social media. Ngiyatholakala ku Instagram Siyanda Konzo Maphumulo. Yes, na ku TikTok futhi Siyanda Konzo Maphumulo. Ngiyatholakala nase chemist eseduze nawe.
Sorry.
Yabo uma
ungu chemist.
Kashiwo le nto le. Yeah, uma ungifuna ngempela.
All right, so guys, what a beautiful episode we've just had with the legendary Siyanda Maphumulo. So guys, obviously you're probably wondering where you can catch this funny guy. My brother, where can people find you in the next coming days or months?
In the foot.
Yeah, I get since yenza ngesingisi manje.
Oh, okay. Eish, bengingalindele ukuthi ngizoshintsha lana. Okunye bengingekusho. Okay, I'm still planning for you guys. So I will announce when to attend my show. Do not attend before I announce. So tickets are going to be available. They are not available now. But as soon as I announce them available, make sure you buy them. And free tickets are going to be available also after the show. People will be throwing them down. So zobusu itapela nje phansi. So ibuthela nje. Yeah, I'm thinking of doing it at Carnival City. The big top arena, noma arena.
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 Ngizule arena, ngisi arena.
Yeah, yami ngizwenze arena. Wena ungaya ke arena kubonke ukufica abantu. Mina ngizobe ngise arena mina. Yeah, nifike khona lapho umuntu ke muzofika nomlungu wena uzomchazela ukuthi mina ngizobe ngikhuluma lapha isiZulu. Nifike ke nonke.
Awabele isiZulu kanti.
Sofika sonke.
Yeah.
So figure song. Nizule ama cheese babies, Big Top Arena, nimele uSiyanda asichazele. Qala ukuthi ama tickets azophuma nini. Then sonke singena emgaqweni se Carnival City siyobukela i comedy.
Monga nali tickets. Usuke late khona uzokugijima. Uzolithola i tickets.
O emgaqweni.
Shit, yeah.
Alright. Well, that's it from. Farida,
Pele lang. Mbonis.
Let's do that together.
Yes. Yeah. And then do Farida. Your one, Farida. Okay. Farida, one half.
Send this with you.
I know, and now eating a cool land. Nice. When I say I was a smile.
When's that going to moon?
No, young sees a man who no smile, and it's into a good man who smile. Cause now I was smile alone. Must was Sanje, old. Nonsense, valang it. When young sees a man in direction, the man alone needs to tattoo left to chicken, give a little to change. And the major hill, I went to Zot. I have a good bed, the Munta was.
Yeah.
Oak figure.
Hi, Senis Bonele Bagiti. It's the first time I see a finger with an off ramp. Ladies and gentlemen, I just want to thank our phenomenal guest all the way from KZN, Siyanda, for joining us today here at PNC, People in Need of Comedy. To those Bedi and Tswana people watching, thank you for reading the subtitles. To Shandre, welcome back, my brother. We missed you.
Thank you.
This is the longest we've been without you. Artistry Sunday is 11th of May. We've got a Mother's Day special coming up this coming weekend. So make sure you get your tickets. We got something very special planned event. 28th of June, Pop-Up's birthday comedy special. Tickets available at Web Tickets. Yes. Gold Reef City Casino is the place where we will be. So I have announced that the tickets are available. So please buy them because I have said so. Yes. What other shows are there on the 2th of July? No, 19th.
19th of July. 19th. It's Titi Chumia live at the Lyric Theatre. Tickets are finally up at webtickets.com or .co.za, but web tickets or your nearest Pick and Pay. Get your tickets. Very, 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 very exciting stuff. And also, we have kind of started a YouTube channel called SABS Network. For all funny stuff. So the idea is that, you know, the podcast network has all the podcasts in it. So the SABS network will be a network for funny stuff. So go subscribe. At this moment, it's sitting on about 90 subscribers. And our first show is coming out it just came out on Monday, called Complex Security, featuring Abuti Lolo and Kapoor. It's really, really exciting. Tabiso's on the show. There's going to be a lot more shows. So, content's going to be coming in fast. So, South Africa, ari long go tshega at the network, the SABS, South African, you know, staff.
All right. Yeah. Chandra, anything you want to say, my brother?
Nothing yet.
Thank you, my brother. Tabiso Mshongo.
Bioscope, my brother.
Oh, yeah, Bioscope. Oh, Bioscope Sundays, every single Sunday. Yes. We are there. Come through every single Sunday. It's a fun time.
Yeah. All right. Tabza.
You already said artistry. No?
Yeah.
Further.
Yes.
Yes.
So you can catch me online on a small screen near you on a particular red end sometime this year.
Yeah.
Indeed. So yeah, your girl's back in acting.
Tisha with Netflix.
You know.
Boy, I'm gonna get very.
Thank you.
Yeah.
Alignment.
Alignment.
Thank you. Alignment. Yes. So, yeah. Hey, Molmesi Anda. I'm going to be like all. I'm going to preaching, but the scandal. I'm going to be in it's our land, but it's a very scandal. We are born in Uhamba, who's using her to gain electricity. So, ngiyajabula nokuhlala nje eduze kwa sisla uyasho seya act. Yeah, nami ngisiduze kwakhe ngizizwa ngathi ngi-advert. Ngathi nje ngi-commercial. So, ngijabulela uba nani. Mhlampe nje singavala sikhulume kanye.
Yeah.
Yeah, noma asho loo nto umuntu asho ayikushoyo. Sikhulume nje sonke. Munta kipho kusenhlizweni yawo. Ungabe ukhuluma nawe la ukhona ukukhuluma.
Yeah. Hayi, sizoyivala ke ukuthi sikhona ukukhuluma. Just siyedwa. Siyanibonga emakhaya ukuthi sinibukele. Nilaleni ngocolo.
Oh, mawuvashile, siyakukhumbuza khona kini lapho. Ungazi ukukhululeka kakhulu.
Saleni kahle ekhaya.
Bye.
Bye.
Hayi, shit.
Awe.
Shit.